kuudelilaaɓe suurawol joweeɗi ɗaɓol. Nden mawɗo mawɓe ardiiɓe diina ƴami Istifanus wi'i, ko ɓe mbi'i dow maaɗa ɗum goonga? Sey Istifanus wi'i, banndiraaɓe an e dañooɓe an, nane ko mbi'aymi. Allah joomu mangu wanganii maama meeɗen Ibrahim cerel ko o wonno leydi Mesopotamiya, ko o jooɗo leydi Haran. Allah wi'imo, wurta leydi maaɗa e yimɓe maaɗa, njaha leydi ndi kollay maami. Nden Ibrahim wurti leydi Kaldiya, o yahi o jooɗi nder leydi Haran gaɗa mayde nyaako maako. Allah umminimo ɗon ma yaarimo nder leydi ndi jooɗiiɗon jooni. Allah hokkaayimo ndonu leydi ndin koya ɓande o oyre, amma o waɗanimo alkawal hokkuki mo ndi, ndi warta ndi maako, kanko e ɓiɓɓe maako, konde o wala ɓiɗɗo e sharel ngel. Ɗum woni ko Allah wi'imo, ɓiɓɓe ɓiɓɓeji maaɗa njahay leydi woɓɓe, yimɓe leydi ndin ngartiraɓe maccuɓe, ɓe torraɓe duuɓi 400, amma mi torray ɓenɗon yimɓe gartirɓe ɓiɓɓe ɓiɓɓeji maaɗa maccuɓe. Gaɗa majum ɓe mburtoto leydi ndin ɓe mawninayan nder leydi ndi'i. Nden Allah waɗani Ibrahim alkawal, naaduki woni ko hollata o jaɓi alkawal ngal. Nde Ibrahim dañi Ishiyaku gaɗa balɗe joweetati o naadimo, non Ishiyaku ma naadi Yakubu, Yakubu ma naadi ɓiɓɓe muɗum 12, kamɓe ngoni mama en meɗen. Mama en meɗen nani lawliru Isuhu, ɓe shorimo o warti maccuɗo nder leydi Masar, amma Allah e wondi e maako, hisnimo daga torraji fuu, hokkimo faamu ha Fir'auna laamiɗo Masar andi ka maako. Fir'auna wartirimo mawɗo nder leydi Masar ha dow wuro muɗum fuu. Sey weelo kallungo waɗi nder leydi Masar e leydi Kan'ana fuu, ngo torri yimɓe ha mama en meɗen dulli ko nyamata. Nde Yakubu nani e woodi nyamdu nder leydi Masar, o lili mama en meɗen ton. Arande ɓe njahi ɓe ngarti, sey ɓe sho'i kadin e yaadu maɓɓe ɗiɗawru. Isufu holliɓe o sakirawo maɓɓe, Fir'auna bo andi bandiraɓe Isufu. Nden Isufu liliɓe ɓe ngadduya nyaako maako Yakubu e wuro muɗum fuu. Ɗukki maɓɓe waɗi yimɓe 75. Sey Yakubu yahi leydi Masar, o maayi ton kanko e mama en meɗen. Ɓe njaara Shekem, ɓe uwa ton nder yenande nde Ibrahim sooduno to ɓiɓɓe Hamor e ajur faari. Nde alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim ɓadi heewuki, yimɓe Ibraniyanko en ɗuuɗi nder leydi Masar, e sharel ngel goɗɗo warti laamiɗo leydi Masar mo anda Isufu. Laamiɗo on hallani leñol meɗen, o torri mama en meɗen, o dooliɓe ɓe kubina ɓikkoye maɓɓe gan koye maaya. Nder sharel ngel Musa daña o ɓingel bongel naa seɗɗa, ngel reena nder wuro nyaako maagel lebbi 3. Nde ngel hubina ɓii Fir'auna debbo hoccingel, wartiringel ɓingel muɗum. Sey ɗum jangini Musa on andal masaranko en fuu, o warti bawɗo haala e kuuɗe. Nde Musa waɗi duuɓi 40, o yahi to leñol maako ɓiɓɓe Isra'iila gan o yi'ano ɓe gontindiri. Nde o yi'i goɗɗo masarankeejo e torra goɗɗo Isra'ilankeejo, o walli Isra'ilankeejo torreteeɗo on, o fii masarankeejo on o warimo. O nyumi bandiraaɓe maako andita e Allah huutiraymo gan hisnaɓe daga jungo masaranko en, amma ɓe anditaayi. Nde fini o tawi Isra'ilanko en ɗiɗo e kaɓa, o yiɗi o siriyotiraɓe, o wi'iɓe, higoɓe an, onon on bandiraaɓe gan ɗume kallanton ko e moɗon? Amma torrayɗo go'oto on turti Musa wuttudu wi'imo, moye wartirma ardiɗo e kiitotoɗo dow amin? Min ma a yiɗi mbarayan no barduɗa masarankeejo keeña? Nde Musa nani non doggiyahi leydi Midiya ton o dañana ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo. Gaɗa o waɗi duuɓi 40 ton, malaa'ikaajo wanganimo nder ɗemgal hiite dow leggel nder ladde haade hoccere Sinai. Nde Musa yi non ɗum hayɗinimo, emo ɓatto gan o raara, sey o nani hononde joomirawo wi'i, min woni Allah mama en maɗa, Allah Ibrahim e Ishiyaku e Yakubu. Musa dari e diwna huliraruki. Joomirawo wi'imo, ittu paɗe maɗa gan wigeere to dariɗa nde sheniinde. Mi yi'i torra yimɓe an wonɓe leydi Masar mi nani bojji maɓɓe, joni mi jippoyake gan hisnuki ɓe. Warmi lilma leydi Masar, Musa mo ɓiɓɓe Isra'ila ganyuno mbi'i, moye wartirma ardiɗo e kiitotoɗo dow amin, kanko woni mo Allah liloyi, wartirimo ardiɗo e jofayɗoɓe daga maccungaku, e ballal mala'ikajo wangannoɗomo nder leggel ngel hiite. Kanko ardiɓe ɓe mburti leydi Masar, o waɗi kuuɗe kayɗiniɗe alamaji nder leydi Masar, e nder maayo woɗewo, e nder ladde jornde, duuɓi shappanɗe nayi. Musa on kanko woni biɗo ɓiɓɓe Isra'ila, Allah lildoyay on annabijo bo an daga nder bandiraɓe moɗon. Musa on emo nder kawtal mama en meɗen nder ladde, emo wondi e mala'ikajo metan ɗomo dow hoccere Sinai. Kanko Allah hokki habaru wolde kokkainde yonki gan o waddana en. Amma mama en meɗen jaɓayi tokkuki ko o wi'i. Ɓe shalanimo, ɓerɗe maɓɓe sho'i Masar, ɓe mbi'i Haruna, waɗan en allaji ardotoɗi en, gan en anda ko heɓi Musa burtinoyɗo en leydi Masar. Nder balɗe ɗen ɓe ngaɗi gagel jinari, ɓe ngartiringel Allah maɓɓe, ɓe kirsaningel shakkiri, ɓe ngaɗi humto gam mauninki ko ɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe. Gan non Allah waylitani ɓe ɓaawo, aliɓe ɓe maunina koode, nonno ɗum windira nder deftere annabo en ri'uki. Onon yimɓe Isra'ila, duuɓi shappanɗe nayi ɗi ngaɗɗon nder ladde, min kirsanɗon marle shakkanɗon? A'a, na ɗum min. On dondake lukuru Allah moɗon Molek, kanga e Allah hodere moɗon bi'etende Rifan, Allahji ɗi ngaɗɗon gam mauninki, gam majum mi riway on, mi yara on tolleydi Babila. Istifanus ɓeydi metuki wi'i, ndenno mama en meɗen e ngodi lukuru to ɗum haurata e Allah nder ladde, kayru hollata Allah e wondi e maɓɓe. Lukuru ɗum waɗirama nonno Allah tindiniri Musa. Mama en meɗen ɓen doni lukuru ɗum, ɓe dillidi e majum sharel ko Joshua ardiɓe. Ɓe nattini ɗum leydi ndi ɓe jaɓi daga to leƴƴi ɗi Allah riwi yeeso maɓɓe. Lukuru ɗum bo e ɗon haa jamanu Dawda. Dawda heɓi yidde Allah mo Yakubu, o tori mahuki suudu gam mauninki Allah on, amma o heɓaayi mahuki ndu, amma ɓiɗɗo maako Suleymanu mahi ndu. Allah joomu mangu joɗatako nder cuuɗi ɗi yimɓe mahi. Nonno annabijo wi'i, joomirawo wi'i, dow woni joɗorgal laamu an, leydi woni to jowaymi koyɗe an, iri nduwe suudu mahantoyyan, nde wigeere siwtotomi, na e bawɗe an tagirmi ɗumɗon fuu. Istifanus ɓeydi metuki wi'i, onon ɓe koye shaatuɗe, ɓe ɓerɗe keferɗe, ɓe noppi ganyuɗi nanuki haala joomirawo, ko nde on kabda e ruhu Allah nonno mama en moɗon gaɗuno. Moy annabijo woni mo mama en moɗon torrayi? Hama ɓe mbari wi'unoɓe adilijo o waray. Joni onon e ko'e moɗon, on nyami amana mako, on barimo, onon on keɓi attawra daga juuɗe mala'ika en, daga ndenno amma on tokkayi ɗum. Nde kawtal mawɓe yahudanko en nani haala kan, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe dari e ɓe ngatto. Amma kanko emo heewi ruhu Allah, o tijji dow, o yi'i teddungal Allah, o yi'i Yesu e dari e jungo Allah nyamo. O wi'i, raa, emi yi'a dow e maɓɓiti, ɓi neɗɗo e dari e jungo Allah nyamo. Sey ɓe huuɓe ngulli shembe, ɓe shukki noppi maɓɓe, ɗon e ɗon ɓe makkimo, ɓe nangimo, ɓe mburtinimo gariri, ɓe kuborimo e kaaƴe, ɓe ɓorti kolte maɓɓe ɓe ndesiɗe to goɗɗo kayeejo bi'eteeɗo Shawulu, gam ɓe kubomo boɗɗum. E ɓe kuboromo kaaƴe, kanko bo emo waɗa do'aare emo wi'a, ya Yesu joomirawo, jaɓu yonki an. Nden o dishi, o wulli e sembe emo wi'a, ya joomirawo, taa yowanɓe ɗum hakke. Nde o wi'i non, o maayi.